day.
Ave mnandi amantombazane bo.
Shimane
tandaza, tandaza nkosi, tinyele sandle. Ave mnandi amantombazane bo.